Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden aljumare noga e jenay lewru novembre hitan 2024 sekrabe to gondom pedali hejuji amen dile lende mangal mudum bete hande fu mi jalmini am sanne le lede amen di holitama wiide yimbel ujinaji temede jottoyum ujinaji chapan joyum ujinaji chapan nay temede jenay chapan joy e jeegom e gunob wiide jonde mu en woni gartube le nokkule mu en bande lewru septembre warde nyalomo hande o holitama wiide do yimbel ujinaji temede tatom ujinaji chapan jiddi e jeddoyum hebe woni jubbaabe yorodi sahel to ka holtama wiide margal chofe ana wondi hebre to sembe sanne hay ngada bu golle mudum kanyum en ka holti wiide womtide laaji yogaaji de yeta e gollangal usane sappo e tati lewru mars hitan 2024 fedde IM le nyalomo hande o kanyum en ka sukab jangobe le lidi amendi anda fu hono watta dedo fedde kanno nendo fedde wonno daronto nodo ko woni hakkeji mabbe fu hin hono fu fedde fu honde wonto bawdo jaranaade himmeji sukab jangobe le lidi amendi o garam bedrad fam e le journal amengal sakrabe don sembe kabaruji min jogon on beta hande bismillah mod on be hedaade dum yimbele ujinaji temede jettoyum chapan ujinaji chapan joyum ujinaji chapan nay temede jena chapan joy e jeegom e gunobe wure jonde mu em woni gartube le nokkule mu em le leedi amendi ila basi o fuddi faala nyaloma hande o nom holitiri weede to ngane wotere ne fedde ne be kollir noddirte ho commissariat des nations unies pour les réfugiés woni ACR yaltini chapan tati lewru octobre bettindu dedo fedde holitiri weede ko yimbe ko buri yimbele ujinaji temede tatom chapan jiddi e jettoyum hebe woni jubbaabe le lewru septembre hitan 2024 fa keben famtar ket do mar waygalu
fedde nodir ACR de holitir be do nyongitib iwrili lam motti tumbutu kanye gawo e buri nyongitib ujnaaji teme tatom e uina chapan e jettom e uina jettom ko be limi leyi lewru septembre hitan 2024 e pecca le nokkule teme didi chapan e jeegom le teme dero fu chapan e joyon jottom be ana le galleji chapan nayo e tatom be an le nokkule deplacer ngoni mudun de do fedde holitir nyongitib malinkobe ko buri uina teme tatom kanye joppi leedi ndi ana le leedele de kerdirde mudun leydi murtani niger kanye burkina faso do tawede fu be bi ko buri nyongitibe uina chapade jattom uina jaddom kanye birfiti leydi malindi do won nyongitibe natobe le nokko ko buri uina chapade jattom e didon be leydi burkina faso ngoni nokko ko buri uina noga e tatom be leydi niger do an le nokko kanye fayottobe leydi murtani fed ACR de holiti wide le lewru septembre hitan 2024 leydi malindi hokki ko buri nyongitibe uina tem dro uina noga e didom kaytaji ko tiwide be jia leedi malindi mabban le sahal leedi wobbe do an le wuddu leedi
le lamu motti to holitama wiide ko yottoto galleji ujinaji jiddi temede jeegom chapanta nay e tati be deplacer em ujinaji noga e jeegom chapanta temede nay noga e didi woni hakkune mu em rewbel uina sappo e tatom temede jeegom chapan jitti e tati woni hakkune mu em gartube gartam hore mu en le nukkule mu en woni jubbaabe chapanta tati lewru septembre bettindu de do fedde kanyo holitama du wiide dido golleji ka darike du woni wartugol be do yimbe le nukkule mu em saabi gidali de gube jogi kaborde watta fewde e civil MP don woni ko nimsi kanko horejo modo kuma nido development social ni ko o kemen famtare anni ko Musa Al Hassan samake haltan Imran Akilu may gado festan Usman Ali Budi
ngonga jati won egunobe mbirfitibe wartude de lebi tati arandeji hitande 2024 to sofarato won gelle mbirfitide ka wattu gonden joni o himbe heboni wondobe egude ko boya dun le fuddode lewru novembre ndo de jonte didi arandeji de gelle kewdi eggi le lambanyagara be himbe eggi sabe kulbinaji hippongoji do gelle mudden be warbe an jogi tidallaji sanne ngadi imadaraji limtude be dun ya joni jonte tati fu e limtama won jati gollidi amen fuddobe wallude be
sakrabe hedi be onu bay tottude hakkilaji modon fu do dido kabaruji do hello amen Facebook na do compte X mom no dirta no Twitter margal chofe kanyum kan wondi hebude sembe sanne nokkum noddirta nyorodi sahel le lewi gollirgal kuma nido tewle region o ngado godo golle mo lamu lidi o do golle mo kanako be wondi faabare le nokku o kanyum en ka holiti yimbe le ngado be golle majjum ka holiti wiide ana yetti daraji kewdi fewde e majjum fa keben famtare anni ko nelal amem kertal yaar to dum Idrissa Sako hebanem do hendo feytango Omar Wagalu
nyoro mango do mahugol ciofe du yahata du heba sembe ilitaade 2017 non kanko noddite khalifa dansogo lamido kabaru margol dabay le odo nokko hollitiri wiide
nyoro na lamini
nyoro e badale mudum yimbe hewbe ana wada golle margol ciofe de nyalo mo hande o ko yettoto pelle joyi wondo ngodo be golle mudum ko buri sapoyam neddo goto goto mi en fu ana le gollangal kami en won marobe ciofe kuccinoji won wobbe kami en ka tew o tam gollata golle mudum
so we ko lumara
defu morobe dedo ciofane jogi tidalaji
e gelam num banga o he
wam tidalaji dimi jeta e golle mi de lafa kaaki gollir yogaji di gollangal waawa yar ciogal mudum fi yimbel wobbe kanyu en do ana wada golleji jiddoji lawi kande jokkede e golle o e be ngadda dom occode kanye tew ciofe de be adoita urde leedi mauritani
musulma banga sugu inonde
mi citiden wiidi ila dubi yabino di fu lamar wonde bootude cioggu nyamduji dedo ciofe mahritede le leedi mi dindi yewteddu yalla hono morobe ciofe be kani beedirde kebe muuden non suudu humnidu kabaru fedde noddirde industrie animal nyoro mango hollitiri wite dun ko Idrissa Sako hebini studio tamani nyoro
ONG mo noddirta World Vision wadi balla alalbare noga e jiddi lewro novembre bettindu fewde yimbel galleji ujinaji tati temede jiddi e galleji noga e didi be jiamiji do yottini tordal commune ngaji jeegom le region Kuchala odon balla ana cartouche sabune temede jiddi e sappo e nay butelaji od javel ujinaji nay temede chapantnay e nay arkeleji chuwadi ana mudum ujinaji nay temede tati chapan joy e jeddi dage ana mudum ujinere temede joy chapan nay e jeddi ngadnabe odon balla kale galleji noga e jeddi urule commune ngaji be nuddirta nanfaga lugwana zebala kosega jedugu kanye e konina
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ayem madoni walde kannon daranades jande hakkeji sukabe su jangobe leedi amendi ka fusama urto kanon ko be leedi amendi alal baare sappo e tati lewru mars hitan 2024 dedo fedde kanno daranade ko hunne fu ko woni hakkeji sukabe jangobe honjotobe hewbe kanyo en ka holiti wiide ngutino wadde golle majjum an heba wakkati jom le batoji moddi pawan pawinodi do heedin tinugo leedi amendi holtano mo wiide dedo fedde fuse lebbi seeda ciagal ko odo anniya bama sukabe jangobe leedi amendi honu fu hobe fu way tugare de mudum fa hunchana hore himmeji mu fa kemen famtaade anni ko Mamadou Sama Sikou hebanem do hen do fettam kan ko Ousmane Niall Boudi
to lycée monseigneur 1 Sikasso ardibe be holti wiide tagal ko fedda yam fusa ko fedda wonde juinama yu dental ardibe classe ngaji gonbe le nokku o kedana Aliou Gutienkle kan ko woni professeur lycée o
effectivement
non jati duubi didi joni ayam wala ka ardinabe le classe uji anangodi kambe hore be classe uji e fu noddete en kawrete humani be haybe golbe anangolide e mabbe wattu fu ana badde e mabbe tit Allahji sini ana ngodi horebe class be woni hejabe mabbe hala tid Allah fu wala do mudon ana wayno ayamni kambe daronto fuga jango e kani wadnede
sukabe lukuy ndedo jangnirre sikasu gondini jati galdo dental kabe ngoytiki rafi yakara mudon biltude tilaji mabbe di
sala presence de la
rafi tawgol ayam wadi tiadelle wala fu ko min bay wadde famin ko ban tid Allahji amen jogala ni class fu mi amnel response en amen na du watti ko mi batto janginobe meden kalda response en be kambe kolitata ko min jidi yottininde nan kobe jangirde de wana ko hitande lekol uditama non ko tidala ndartata hebinede jogala
non ko non le jangnirde dure bamako e wi jangobe be goto e dental ju inangal le nokku histoire géographie memi hala tidala ngodoton
actuellement
watti jonol amen do faculté d'histoire et géographie meden jogi tidalaji amen janga géographie parler da kiltiriano jangode wadi watto meden jogi tidala classe uji do men janga géographie ne na jogi jangobe ko buru udinaji jangon sini imo ngoji ngade habonon fane hebodo joddo min kuliti o tidal kanan ko be jangirde de ka fa joni hebana ka jogala
fedde sarabe sukabe lukuy wiltigi sanne ko am fusa ko kanon ne salata ko fedde wonde juine yalla hinadi tan himmeji sukabe lukuy mali kedana dawdo sako joko horejo de do fedde sarabe sukabe lukuy
ana moƴƴi janngoɓe keɓa walde lattonde heƴaɓe mumɓen ka gollira dosariyaji wawi nafude jande tawi hakkillaji ana mbalti ko moƴƴini sukaɓe l'école ɓe jande hakkudere dow wuure fo min fo mbiɗa jaɓɓi dow mun
ka noon donc e jandeji holti wiide sukaɓe lekoye mbali ne mbawi jaati janngude caggal on ɗeɗo pelle ɗe keɗɗo nasodi loi ko jangguinowo jandeji dowre lettre science humaine bamako
ayam ana bonnanno golleji kewɗi banggal jande sukaɓe l'école janngoɓe jande ley leyri e dow dowre kañum jaati keɓanno caɗele ayam sini ayam wala mbiɗa miila université ngaji ɗi l'école mali jaati fou heɓa mosala hakke sukaɓe l'école laamu o ana andini ɗum kañe senu ko hani waɗede laamu o hani darade e darde mum dokka janngoɓe bursingaji mumɓen e tourtongaji mumɓen ale wattude hani
ardiɓe yogaɓe université ngaji jaɓal fe sefade de oɗo kabar o mistin wiide kaɗo anniya ɓamanoma caggal basi imiɗo ñande noga jeeɗi février hakkude sukaɓe lekkoye basi sawmin ɗo ittugol yonki goto e mabɓe
sakiraɓe heeɗiɓe hono no mi kollitiri on mi wiide ni ko woni hakkillaji moɗon banggal no golleji amen ɗi yartana ɗu no kanɗo ko nahdu ko min kani wayttide eno golleji amen ɗi yarta fou oɗo mbawi hollitidde men ɗum eɗo oɗo numéro o gaɗam 76 98 56 56 mi yurfitito oɗo numéro kasem o gaɗam 76 98 56 56 ko woni hakkillaji moɗon fou ando miɗen kuncanan ɗum oɗo mbawi hollitidde men ɗum min kuncanan ɗum hoore du no yawir sakiraɓe heeɗiɓe mo mbawi heddade oɗo journal kae magazine ngaro jukitade joom oɗo se gollirgal ngal noddirta service kuna founi e 37 321 mere mere noga fanɗi ka fou kina tawr ɗon buɗɗinoga e crédit ele téléphone moɗon fan jeeya fen noɗo seeɗa yewtere amen nde wona jukkitade leydi amen ndi hollitama wiide hakke sukaɓe ɓe cancer nangata le leydi amen ndi cawreteɓe ana yetto ujunere hitande fou noon hollitiri wiide gollirgal moɗo kumaniɗo oɗo ñaw cancer to sukaɓe sawretele sur doctorore gabriel touré ɗim oɗo adadu ko ana woɗani si cancer ngaji fou le leydi amen ndi fa keɓen famtare anni ko kalifa goyta heɓaniam do hendo fettago ousmane ñalibol emi e hoore e ñalle jaam
suko fay goto wawa wiide ñaw cancer nangata ɗum ɗum holliti wiide docteur en yalla gonga o ñaw ana wawi nanggude sukaɓe ley malina no nangguirta sukaɓe ana heewi ɗum holliti wiide professeur Boubacar Togo kanko wonno hoorejo département pédiatrie hoorejo ɗu unité d'oncologie de suudu docteur science i gabriel touré
beaucoup de
sifaji cancer sukaɓe ana heewi hakkude majji ana lenfom cancer guite ana tum cancer nango hoore cancer ɓooƴe fayeto cancer nangowo ƴiƴam fou ana tum anda hono o jalirto ka kina anda sifa cancer ko cawɗa suka fou cancer ana wawi nangude
ñaw cancer fou wonno sawrirete joddi muɗum dow ana wawi tininde saraɓe yogaɓe ɗum holliti wiide professeur Boubacar Togo o hoorejo département pédiatrie hoorejo ɗu unité oncologie CHI gabriel touré holliti wiide faabo goji panɗiɗi wattu cakkitiɗi ɗi
hakke yimɓele temedere capan joyom yaade yimɓele teme ɗiɗom woni ɓe min daronto hitande fou ɗom sawrugol ñaw cancer o wona hunde ko newi feyi wom ong pawotonoɗo min banggal cafaje faaba muya makko on e darike saraɓe yogaɓe won bawɗe woɓɓe kañum en wala ɓe coƴƴitirto caggal so ɗum ne latike tam sawrugol ngol wala ko nafata suka o yawtan
ñaw cancer sukaɓe wona ko matete sanne to gawa to ka noon wonɓe hollita wiyede o nanggui daranagol sawrde ɓeedu wona ko yaafi ley suudu docteur hôpital régional gawa ɗum holliti en wiide fadimata mo département pédiatrie
ko amen ɗo sukaɓe yogaɓe ka miɗen cikkito jaati wiide ana sawi ñaw cancer o analyse ngaji kanɗi waɗede fa mi anda ɗum ɗi wattake ɗo amen ɗo cancer suka ana fanɗi sanne ɗo amen ɗo ka hitande goto na ɗu ɗiɗom tam woni ɓe mi cikkititto no hanniri ka bama ko ɓe neltirte ga saabi rafi ndenago o ñawɓe hewɓe kañum en ñaami yarto
ley ɓaleri leydi meɗen ndi fuɗi docteur ɗi ngala bawɗe sanne daranade sawrude ñaw cancer sukaɓe docteur sidi mohamed touré o pédiatre no ley suudu docteur ouseni ndaw kay
cancer
andude wiide suka ana sawi ñaw cancer o wona hun newide wakkati fou so wom sukaɓe mimi cikkiti bama ko mi neltirta ɗum en cancer ngay yogaji ka andude ɗum ana newi hono cancer guite so andama lowdu omo wawi sawrede ɓemi cikkititoɓe hoorede somi neltiri ɗum en yaade bamako ana fanɗi sanne komi keɓata jababu yurde
tourretour
eɗen wembi sanne saraɓe sukaɓe mumɓen o ñaw nanggui adama diara yo neɗɗo sigaso ko holliti en wembere makko caggal ko hollita wiyede kodda mabɓe ñaw cancer won e muɗum
koddajo amen o cancer goddol wonno e muɗum mi yeehi nokkule kewɗe nde cuuɗi dogotoroji amen ɗi ga hunde ana teddanino kam walano bawɗe muɗum tawede majjum ka fou mi waɗi ko woni hen bawɗe
ye okay.
Fewde e di tit alaji horebe cuudi dokotor peja tiringaji andarte kanan kobe le di met endi darano yalla chawride anakebe le nuku jede no yafiri professeur Boubacar Togo
dala seule unité
toni woni nuku goto to cancer sukabe sawrotele le di amendi nyaw cancer o chafaje mudum wana ko newi fi wajibi dum latigi hande na do jango kanan kobe le di amendi mijo bangal mudum yalla sawrgol sukabe mabbe fati tawa ana tampina be san
onorous possible
nyaw cancer sukabe wana ko heewi sanne ka ana wodi neno sara fu na hani haybude suko mudon holede don doctor en wattu fu